can turn to the realest. Prof, from the realest. Papa see the inner realest.
Yeah. Uzuri wako sio wa kawaida. Wameremeka na nauliza kaya wezekana. Tuonane baadaye. Uzuri wako sio wa kawaida. Wameremeka na nauliza kaya wezekana. Yeah, tuonane baadaye bila excuse. Ndio tujuane. Me know you are the type of girl me want love and me know me not go regret.
Uzuriza.
Minawe kuwa pamoja. Kama haiwezekani, niambie yoniweze. Tafuta mwingine, kuna wengi si wewe peke. Tafuta mwingine, kuna wengi ila wewe. Uzuri wako sio wa kawaida. Wameremeka na nauliza kaya wezekana. Tuonane baadaye.
Tanzania wana Kenya mchikunda. Saudi wana Kenya wana Rwanda. You need to be in a class show. Faza kama mkazi ya Mswaza. Oloku wanga gendera kupropaganda. Faza, you need to be a real dancer. Faza, oloku sone vya propaganda.
Uzuri wako sio wa kawaida. Wameremeka na nauliza kaya wezekana. Tuonane baadaye.
This one.
Connection.